A Western girl city material.
Our father, who what in him? The like jumbo, yeah. Mega it the
telethon.
Trouble the trouble before you trouble trouble zip.
Na quiz be all white.
Zebu to kwari kuluna don't wear me.
It's not okay to be mad shining. To want him to more in getition. I don't like this position. I don't like this position. We love good things for now. Nene I found and kahuda. But nothing I been a water. But nothing I been a water. Trouble is where la kwa ulefa. Is where la kwa mawate yusifa. Kona luchiringa ni vene rusifa. I'm out of it again.
I was searching for me to be better. Right now, girl, I need to get a mabutata. Wanting to upgrade, kuya for high level. Mabona twale naza, ni tisele the devil. He made me compressing a far on patanya. I sacrificed it just for nothing. I felt it to overcome this temptation. Kuli mwenjini na nikava fatom ten. Ona mumba kubata kutuma kufuma. Kuli mwenjini na nikakona kule kapima. Mabona twale nina kele ni ula ya boma. Awa balika nize ni voni kizisiri.
Valoi ni sali mwana na nileke koloi. Voko na buma iku nilisa kuchalizwa. Kulata mtumbo mtumbo mfumo. Mawe mfumo kunola tanga machamu mfumo. Nikoni kali la tete uke. Kuchu kuchu 19 peta uke. Nibatamu mpate uke miyoko itamoke. Maneva toli kukuta ngome mongo. Kwa mabita masikita ata kulita mwantuko kyo vita ulu. Kela kuitita kuitata upu. Ani upula sapili kwa pili kapili. Mono lupile la sapili. Bashemi baize kuize kuize kutwela. Bashemi bao usike wabatula kuwa wona mula. Life is very kambafu nikoni kachas. Kambafu kutoni katana hapo kushwa nikataze katanafu. Kuchavuma mtuna na mtuna neni vata kutuma bachambo. Era ichaki chara mchambo mule na wama wate.
Nensi na odo na siki unensi na odo na. Mata mata fera nensi na odo na. Mwana can join us. Join us and it is a done is the time. Unensi na odo na.
Shama kumata mata can't off mana ma pressure. Niko mokava nifa movie si woto. Na kuri uyo tafuna music yoka ikona. Anika tafuna ni utwa kani ulelela. Vatrabo mina kingi zemu ni bulaela. Anika tali misi sakazo sa miyoko. Katafuna once kuzwa vya yellow bimoko. Nensina hoto kuna puwa mind. I'm great what I lost and remember. Cause I don't know what to do now. Fani makono nitie tunae. Kusa mipuma initie ziva kamba. Kufela famubili kuyota niza mwamba. Never see eleza nga singera kijambo. Kusicheza kutispanga mabine ni womambo. Womambo kubasia jazzy jazzy. So nasi kutela virumba body party party. Awa kesi hotia hotia. Mubili kia ufela kujipata ni rasta.
Nensi na hodo na sitting. Nensi na hodo na mata mata fera. Nensi na hodo na mwana ken. Join us and it is a dynasty. Dancing out of nose.
Chato, Westport, Them Pistol, YC, even in all window. That your bestie, Wax the nigga, Jeff OJ, Johnny, Ariukashi, Manyando Music Promotion, Taipo Soja Ninja, Sebuto Kwali Kuluna, Future Boy na Kuona, Moske Mustafa, Quiz J, Morena Wama Rapa. Sokona life mwerez wazima Mwakumata mata Mwakona kufumana kusola sola fukumasa waibona Seluziba kulo ya nilona Kimoku veranga wazima
Kauma Don't trouble the trouble